Fighting to the hills, but no stadium. M56 with ZBC.
Fly them entertainment. Baby.
Hey, Inferno, I got you, man.
Woo! What's on the pulley, mama? What's on the pulley, baby? See what's a good event, a good thing, did a mamuna.
Inekuyesa 442 formation but still venzo kanga. Ninapwela na yambo chita na regret po kupanga mkazi wanga. Kairi vintu those days venzo balansa. Nikakula tomato na soya pieces ili fondi skuri ineva balansa. Not knowing wa muzanga muri inesuo na mo future. Apa ninapeula nichila na CTF empowerment. Murungu anafaka po kwanja breakfast timu wako na yogurt. Apa olo kukongola katundu tikongola kushopu ya God knows. Ife ndife BST bring the colors.
Mwezo ni pule ya mama. Mwezo ni pule ya baby. Siweze kunipenda kutindi ne mwamuna wako. Nikachuka po wezo ngene samu na venango. Nangana wama kwanjile lo. Nangana wama kwanjile lo. Yeah. Nasa kuhusa mwamuna sasira.
Mwewenzoni tu kwa nila. Aticha kuticha nu ampawi mwenaenda kumwamuna ole mila. Ukutangila te kufika muemba elawila. Chavuta ni chinji waipatia ni wataka kalukuluku ana mutungani mbila. Never judge the book by its cover na chisungu chelawila. Ine nilimtiezo joy mweo kwanu nikulila. Nati apa ninapeula nichila na CTF empowerment. Mulungu anafaka po kwanja breakfast timu wako na yogurt. Ni posting ili nipati kuweja na naweo sati.
Mwezoni pule ya mama. Mwezoni pule ya baby. Siweze kunipenda kutindi ne mwamuna wako. Nikachuka po wezo ngene samu na venango. Nangana wama kwanjile lo. Nangana wama kwanjile lo.
Unanikana kudala tinezevinda lama. Maja apa wapera just cause nina rap. Yo, unanikana tisinezeli muntu. Paja economy inanitaya kumfu. Now you wanna me back. Una madani, chosa apa maswiti toku na tumaromanzi. Sunga ya bweze mutambula ya kataika manzi. Vitu vina ngovandazi ni kunkala na manyazi. Wana kuna mabazako kukomiti. Lelo chibaba uli ashmonga da DC. Chibaba. Yo, sindine MKV. Chochikundi te uleta ni chaku matizi. Wezo ni player na bagai monga vene VG's. Kuma hotel adiose mwezo nkala peace.
Mwezo ni pule ya mama. Mwezo ni pule ya baby. Siweze kunipenda kutindi ne mwamuna wako.